CKMusicDramas.com.
Couple of queen queenin, and maybe it's a pill pill queenin.
Now my selector
Zaven, yeah. Ishina ni Zaven, aka Couple Nina. Ganari umaume, ganari kupila Nina. Tabesuka sane sale chinua. No wall was if you want much and bachinua. Fresh baby kunun kilasha. Pretty mother, nadiba pesha. My money ni chita tualasha. Mu inbox sala ni pasi ni mbasha. Baga shi salanga nende umaga chema. Broke nigga kuta nilo lokate gatema. Chemu itolo shita chaka nshitide bima. So before manifesto ufile wa ipima. Inotete ipi nunkie chibi. Akachena nindala maeshibi. Noti bade bose ledi nine. Dada wino echilengo kwe banjine. Limo mula angufu isho kuchipa. Kunji minika kuma umyo ushipipa. Ata seka mwane nyuku ipipa. Na skinny kwa tika suba matipo. Nishipo wingi mubidi chance sha. Ukukosa nishimbi chapangwa sha. Akalubido tekulanda chana sha. Wow. Vessels kwa tini nelele mbeshi pao. Plea ni nema ule bali embao. Ukupete nomba ni chile embao.
From CKMusicPromos.com.